kwasem breni unia brato so beti en kwasem bo mari aso ba fro bibio be wono wase won se en kwasem ebre edu asem if life word media ministry ho on ya de bro em som fo akwa heford na me no be cha asem se open abe fun fidi isu a www.lifeword.org www.lifeword.org when you hun and quite a seminal or cassa biara, what see and as we hun, sacas a hold one, bebri, ever why, opposite Unia Brena, Utunia Copan Summer. A semi was on for a Hayford, and I'm the bro. Any dear moon, young bomb pie. I don't fall no more behoon for, and I was see, while queen out there, my. There was some young hun in there. A best less to say, woman hun, that for afraid to see. Na ocho fufro, bosome fufro, ne afi fufro, ne mfi bebre. Men, enyini cha po mdi omu. Ma e dade dwi anidi, na fe mfum suwa cheyen. Che de che wongwa wafumi yen, miyen konsu him, yefri musum, wuna hindi, tumi, enye ni mnyam. Enya wodi ada, amen. Osomfo akwa Hayford, ena mnemo che asemi. Asemi, matuni din se, osuru fre, aya puto kasa amuno ebe kasa divine calling eti bo huno galati fo homa no eti ba ko yimu ba ko edi kosi beye edu na unya bra na uso atubu na wahwem bese fra bese woti ase nense se unya meye wadom na ofrew ma ubeye o kristonia ujitum mapa na ubeye o kristonia enye nipa na afrew obi ka se we kwa anyame a enka ubeye amaye kristoni masa ane de so obi ka sa mene ni adwen ase chire ni se asem ni o nyakopon de a na wa ma ho kwan na wa fa osu enti ni nyakopon yusu as a tool, ana, or then ask them a far sooner for kind. And they say, Nippon Benyagi in Sakra, and you never will young coupon. Every poor. And in one summer, you be shank a crowd of galactic former, a tobacco, you move back who educate. Paul, who could see a home up, I a come on one for a see no, who see. Jewish traditional Paul wanya wana betoso be mienu miensa ah woman nim for lawyer kasee Camelia and asi ena Paul etinai isuade na onimso onimade nyina na bra ote se Yesu Yesu afo onam no waka na asem no ehwe no what hunu be se wa father Damascus kansunu ebra wo ku Stephen no hobi eye won de nti we wadwen se enipa bi e de asafofro bi e ba na wo de abadane juwe sum no eni ti o jitu mi krata efri asofu mpanifo no se sankofo no akwachio no kokun na ekwan so no ana Henry Jesus yi ni hodi e kire no e de wo se wo kan kaiti fo homa ti ba ko de kwa homa enya so na inti o se Paul a emfri nipa enso enam onipa bi so namom enam Yesu Kristo ni eja Nyankopon o nya no ni fri ewufo mu no so na oyee me osomafo ni enanom a waka me hunu nyina de koma kareti asafo ahodo no adom ni asomdwe a efri nyene eja Nyankopon ni rade Yesu Kristo enka mo ono na yen boni nti ode ne homan na oyi yen efri wiase boni yi mu se dia hen eja Nyankopon no epe no etie ono na enumnyam enka no da amen ento aso o se eye me nwanwa se motwe me ho ntem sai free said dia wa frɛ mu no adom mu no ho kɔ asɛmpa foforɔ mu yɛ me wɔnwa sɛ moatwe mo ho ntɛm saa ɛfiri deɛ wafrɛ mu kristo adom no mu no ɛkɔ asɛmpa foforɔ a ɛnso ɛnyɛ asɛmpa foforɔ biara na mmom nnipa bi ɛwɔ hɔ a wɔha mo na wɔpɛ sɛ wɔsesa kristo asɛmpa no na sɛ mopo hɛn anaa abɔ na sɛ mpo yɛne anaa abɔfoɔ bi firi ɔsoro ba bɛka asɛmpa foforɔ bi kyerɛ mu a ka deɛ aka kyerɛ mu no ho a ɔnnue amen ɛdebɛsi ya na ɛberɛ bɛma masan atoa so ɛbra paul onyankopɔn yɛ n'adom na onya akonnwa na ɔkyɛ onyankopɔn asɛm yesu frɛ no ɔba na ɔka asɛm no nnipa bi yɛ w'adwene sɛ ɔbɛba na wabɛsɛe nea paul mu rade yesu kristo de adom sɛ ɔnka ɛwɔ damascus kwan so deɛ ɛsiiɛ ne rade yesu kristo a ɔde ne ho maeɛ ɔbɛka nkwagye asɛm akyerɛ afoforɔ no mpph jesu paul koraa no ohunu sɛ ɔno ɔde asɛm a ɔka nya nokorɛ nyanya paul wei no na ɔka farisifoɔ no ho nyanya paul wei no na ɔgye krataa ɛfiri yɛfrɛ ne sɛn yi asɔfo mpanimfoɔ no na ɔtaataa kristofoɔ no ɔnka nokorɛ ba saa nso ɛna bia saa asɛm wei ɛto wɔ wɔ abɛyɛ kristoni ɔbɛtumi hwɛ ne kunu anim anaa nso sɛ ne kunu yɛ ɔsɔfo a toyi n'anim ka kyerɛ sɛ na wo koraa onyame afrɛ wo ei asɛm ɛhu o ɛdi na ma paul ɔha ɔda n'adi a mpɛ sɛ me ne wo kyerɛ sɛ wo yere wo ba siane sɛ wobɛka nokorɛ na yɛfrɛ ne sɛ wobɛdi hiade yesu kristo gyidi nnipa bi nam kwati kwan so afa kyerɛkyerɛ foforɔ bi na yɛbɔ adwene foforɔ de ma saa afoɔ no yɛtumi ɛka sɛ wo koraa wode ne mfiri nyame bɛsɛ mehyɛ wo nkuran sɛ wo kɔɔ no ɛyɛ ɔsoro frɛ ɛyɛ divine calling de paul ma ɛhu sɛ ɔno ne frɛ a ɔbɛyɛ ɔsomafoɔ no ɛnyɛ nnipa ana ma ne bɛyɛ yio ɛnyɛ nnipa nnipa ntumi ma ne mbɛyɛ ɔsomafoɔ na mmom onyankopɔn ɛnam hwerɛade yesu kristo so na yesu kristo yɛbɔ ne ti ɔbɛwu gyee ɛyɛ nkwa no ɛna aso nso paul bi ma no paul abɛyɛ yɛfrɛ nsɛn ɔsomafoɔ ɛdi ehia sɛ yɛtie onyankopɔn asɛm no korɔgyen ɛma nnipa asɛm mu aba mu bi ɔhwɛ o asɔre bi wɔ ha ɔbɛhu sɛ nnipa ebu afa so a nnipa bebree na wo deɛ a ekura wɔ no ebi a nnipa mɛka sɛ 50 60 70 ɛma no haw bɛhu sɛ wahwɛ ne ya bi ka sɛ wo ni hɔ o deɛ ne de eye yi meka kyerɛ sɛ yesu kura ka sɛ mo ma ne nyinaa mbom nyini na edi twa brɛ na ba adeɛ baako no sɛ ɛsɛ ahwɛyie na woyɛ na ohu no kwasɛm no abrɛ a paul mu ɛnam no ɔmoka nyamesɛm no ɔso mo kɔdu baabi ɔnyamesɛm ɔmoka no nnipa bi tena ase ɛyɛ nhwehwɛmu hu sɛ nea atwerɛsɛm no aka ne pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛna wɔn nso wɔde nom a wɔka no bɔ bi bu abam bebree asɔre a wokɔ a yɛkyerɛkyerɛ nyame asɛm na ɛnyɛ nsɛnkyerɛnne asɔre no nipa bi sɛ asɔre wei sɔfo yi mfiri nyame obi ɔka nkɔ agye asɛm no mfiri nyame na mmom no katawani te na ɔka sɛ yɛfrɛ ne sɛ wofie dua si hɔ na mhu ade tuntum ɛna mhunu wei no ɛna wogye di anaa masa nnipa bi afiri wɔ honim so ɛde saa nkyerɛkyerɛ bɔne no ɛde nam na yɛde sɛe mo adwene ɛne mo akoma na mbɛfiri yɛfrɛ ne sɛn onyankopɔn no akyi ba paul sɛ adan na sisi a ntɛmpaayi bretiewayi matwe mo afiri asɛmpa no ho bahonia meka kyerɛ wo yɛkyerɛkyerɛ nokorɛ yɛwɔ nokorɛ som a wɔkyerɛkyerɛ onyankopɔn asɛm asɛm no deɛ ɔsɔfo biara a ɔka sɛ yɛ me no na saa memem no mfiri onyame nokwasɛm a meka kyerɛ wo ne sɛ nea ɔka sɛ deɛ nyankopɔn ayɛ deɛ nyame tumi wɔ hɔ bade sane sɛ yɛn gye ani ne yɛni ɔtwɛn nti yɛfiri sɛ onyankopɔn atumi ne wɔ wobɛ sɛ bibi afiri awurade hɔ a ɛyɛ mmuaeɛ no ɛyɛ mmiɛnsa twɛn ane anade bi ti wo hu ni sa ana ma so nyame ache obi kwa se se ense nka iwe enhira na beba nka aba e da bulam kwa nka ye di ya to amana ba so look we kind of cry to say e man che che boni emfre wani nemo no chi urade onyankopon di tresem no e wonyo man na ya se ni panyina hu re panyina ya boni yakopon nyam abo won yakopon nyam abo ya no onyankopon yi ni da odo ya ni chire ti o ma yesu kristo ba be wui ebe twa ya bonika to bi biara obobore yesu kristo di bible say obenya nkwa ete no kwasem ameka jwon say se wo ti o sofo bi o chechere o nkwasem enwa asem di a ana saa sofo no o so fre na afre no ana o de saa chechere di ma men ka se edi asem ni ho edi asem no ni na o twa asem ni mu na onyankopo ade na di to osofo no gyna ho kwa bible no agye onyankopo asem no de ama ho ne odi fo adwuma no no na ese bekata mani ti na mehu na anu no na mehu we ai ho by far hun to so fa ho to onyankopo asem so onyankopo asem go to na betimi ade agye onkwa nkwa asem breni na me no wo che se wo onyankopo ai wadom na wafre wo na obenya chefa awo asampata adwumadie ni mu a kase hwese de atwesem na kan na obeka nkoyese de obi die esi bebi na odeka na mumuno ni yakopo de asomam ne koka na ofre na yakopo afre no mani pambu abam uso a wutie mi meka nkwasa mi chewi meka da chi asem chewi meka ni a yesu kristo oba aba befa na hotefo akwanu nche no da cha asem na meka chew na mo so obetumi anya sa akwanya ni bia ene ese so sa waji fa kristo so kra jinkwa ta se brain wo ma nipa awondra awonde awochina 3 days na wo ma onipa enra ende ene china enra de twam ende ese wo ya amendment na china so ya na yesu kristo aba na bebi sa se ujina biye wahi. Ete uri yesu e fro so fre. Fra ya tun sa fro yina se bra. Se dia po kaya no. Mi ye, me fre na. Me dena mno. Enye ni mpa. Nemo mno. Fra di yesu kisho no humi siye ye. Bla mi dame na miye mno. Nebo humi. Na wa teme hon. Nya mi shwa. Se. Wama ho kwa yin. Se ampa. O fre a. Didi Yesu che ne ayo so fre anye nipa fre nipa fre wa ba ka jose me na me fre on ti san jai manya me fre no ndi wanim ko se Kristo baba amen asemi if you like for media ministry on a buy unche e so fo akwa Hereford na me no cha asemi telephone number ni 0244869499 0244869499 and kwansem and e de bro obase okoy ohweye on lifeword cloud obeko www.lifeword.org www.lifeword.org obe hun kwansem o pese obi sem bibi suno de fa heforjackson@yme.com heforjackson@yme.com can send me a email but it you my bana e din komo ana so betin ya frem me na mam de ma am sure kwansem na bro free lifeword media ministry bye bye.